Papa, you are good. Papa, you are nice. Papa, you are. Metta Lenzai.
Fly it up. Yeah. Samiji, Samiji.
Nishike. Oh, wana nishike mkono.
Nishike.
Nishike. Wana nishike mkono.
Outside papa things are wrong.
Nishike. Wana nishike mkono.
Minaomba unishike.
Nishike. Wana nishike mkono. Nisipote.
Nishike nisijepotea. Niongoze Yesu msalabani njia. Penye ni hapana njia. Hata mambo yawe ngumu utanishindia. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Nisimame, nisimame. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Doruba zikija nisimame. Nisimame, nisimame.
Wachami nitapotea. Wanao nijua ni wengi. Sio wote wanapanga mema. Kuna watu wasopenda. Ukisonga wachunguze utajua kabisa. Na tena ukifanya watashangazwa. Kuna vitu gani unafanya. Nataka niongozwe nawe Bwana. Nishike mkono usiniwache Bwana. Nishike.
Closer than a brother. Hata vitu ziwe hard sitabodha. Cause jaja kamiso. Kasi ya mininge shapoteza tama. Life yangu inge kuwa wana. Now it's you I wanna. Follow, follow. So hold me tight, Lord, never let go. Cover my soul so my spirit can grow, yeah. Me na bow down to the weekend for Jesus, me life, me want the world fi know.
Nishike. Wana nishike mkono.
Nishike,
nishike, wana nishike mkono.
Outside papa things are run. Outside papa things are run.
Oh my God, it's Double B International News.